Kubingelela kweliphasika kini nonke manje ekuseni. Ngijabula kakhulu ukuba lapha namuhla eThabanekele ngalesikhathi lesi sesikhumbuto lesikhulu seliphasika. Inkosi isiphe lusuku loluhle lwalokukhonda lokhu. Futhi silapha manje ekuseni ekugubheni lesendakalo lesikhulu kwendlula tonke letake tendeka emhlabeni kuvuka ekufeni kwenkosi yethu Jesu. Bekamkhulu ekufeni kwakhe. Kodwa abantu bangafa, kodwa beyangakaze abe khona umuntu lowakhona kuvuka ekufeni ngaphandle kwakhe. Futhi ngulapho emathemba ethu lilele khona manje ekuseni, ekuvukeni ekufeni kwenkosi yethu. Ngisangena nje manje ekuseni ngenyuka ngetikhala tetitulo, ngime imizuzwana lembalwa emuva lapho ukuthi ngibuke, ngacalata ngale kule tethamele, ngase ngiyacabanga. Baphume kusesekuseni manje ekuseni labantu. Balangatelele kuphuma batokuva emavi afundwa nemaculo ahlatshelwa futhi kungumgidwo wesikhumbuto salolo phethe timpilo tethu esandleni sakhe namuhla. Ngicabange ngebuso lobunengi bengangivamise kububona ekuseni kusesekuseni eminyakeni lendlula balele kulamangcwaba khona lapha balinze esentakalo sekuvuka kwabo. Ngicabanga ngaloko ngani kusiletha kulo mcabango ukuthi namhla silapha asathi nje ukuthi ngusiphi isikhathi lesiyothathwa ngaso siyiswe endzaweni yalapho balele khona manje ekuseni. Bese-ke loko ekubonakaleni kuthi hloboluni lwebantu lesifanele sibe ngilo nekuthi sifanele sisondzele kanjani kulokuvuka ekufeni kwanamhla na. Encwadzini yaJobe kuselishumi sahluko selishumi nemfica nelivesi lemashumi lamabili nesihlanu lamavi lambalwa ngiyathi umhlengi wami uyaphila. Kwakusiprofetho saJobe nemavi akhe emva kwekuba sekabone lolu suku lesilukhondako namuhla lesikhonda ngalo kuvuka ekufeni. Mine ngiwela ngijikeleta etingcenyeni temhlaba jikelele futhi ngibona tinhlobo tenkolo letehlukene netigaba letehlukene tekukhonda. Bekungathatha sikhathi lesithe kungena kubo kutama kuchaza tintho letingakavami letehlukene tetinkolo talelive. Kodwa namuhla ngikwathi ukuthi phambi kwethu sinelusuku lolukhulu nekuthi sibuthene lapha manje ekuseni kwalokhu nje kukhonda kwasekuseni kakhulu kwemizuzwana lembali so bese-ke sesibuyela emakhaya ethu bese siyabuyela loko lesithemba kuthi namuhla yinkonzo yokuphilisa. Asikaze sibe nayo kodwa cishe kabili noma kathathu kusukela sibese etinkonzweni ngoba ngaloko ejwayelekile kuthi lathabanekele nemacenselo bantu bethu basekhaya lapha lolu gcobo lwamoya loyingcwele lubonakala kwangathi nje aluthi kahle lapha ngoba kusekhaya. Kwake kwaba khona nasendasi esikolweni lesiphakeme saseJeffersonville futhi-ke kwake kwaba lapha eThabanekele. Futhi kusukela nje ngivukile manje ekuseni ngibonakala ngifika sekwendlula isikhathi kancane kodwa loko bekukwenhloso lethide. Bese ngiphaphamile manje ekuseni kusesekhashane kuthi kuse futhi ngilinzile futhi nje ngikholwa ukuthi sibhekene nenkonzo lenkulu namuhla enkonzweni yokuphilisa. Nebafana sitobanika emakhadi manje futhi batowaniketa manje ekuseni ngensimbi yemfica kwendelwe inkonzo yokuphilisa letaka. Ngikholwa ukuthi inkosi itosipha sikhathi lesikhulu ngako sitoyikhonda ngemkhuleko nangeliculo nekukhuluma ngelivi bese-ke sitama kungabi khona namuhla manje ekuseni ngensimbi yesikhombisa uma kungenteka kude wonke umuntu akhone kubuya futhi abe nesikhathi esenele kulungela inkonzo. Nemakhade kukhulekelwa atoniketwa ngeyemfica nje kude kungashayisani nale letinye tinkonzo. Ngako-ke kusihlwa kusobala tinkonzo tempaphatiso futhi sifisa ukuthi nonke nitethamele lethu ihambi emasangweni ethu nakanjalo njalo. Sijabula kakhulu kuba nani manje ekuseni sibona le nkonzo yekuphuma kwelilanga naleli thabanekele ligcwele nswi. Manje emicabangweni lehlukene manje namuhla yekukhonda kwetenkolo etindzaweni letinene bakhonda bokhokho losewashona. Sibonelo nje kube besingaya eShayina manje ekuseni futhi sikhulume livi lankulunkulu noma eJapan Beba tomangala kuthi uNkulunkulu muni lebe ukhuluma ngaye ngoba wonke umuntu lofako uNkulunkulu masinyane nje uma afa. Futhi uma siya lapho kukhona abakhondi bakaBhuda noma labehlukile bakaMohammed abakholwa kuthi Kristu wavuka kulabafile abakholwa ngisho nekuthi wafa bathi wagibela lehashi wasuka wahamba futhi waya ezulwini. Kodwa namuhla sineliciniso sibili nekukhanya kwekuphila. Akungabateki emcondweni wami namuhla njengemshumayeli welivangeli lebuKristu. Anginakungabata nhlobo emcondweni wami. Akukho naleli lodwa lithuntile kungabata. Kodwa kukuthi siyavumelana kuthi sineliciniso lelinanyekwe ngeluphawu kuthi letinye tingolo tingaba kahle, kodwa sineliciniso. Uma sicaphela namuhla kuthi sibuka tikhathi temnyaka, impela uNkulunkulu wasezulwini, lowenda onke emazulu nemhlaba, wenda, uma ningayibona indlela umcondo wakhe lowawuhamba ngayo, kuthi unalo kanjani likwindla lemnyaka, kufa, bese kuba intwasahlobo yemnyaka, kuvuka ekufeni, kude, kufanele ufe kude ube nekuvuka. Kungeke ufa lokuthi njalo kulethe kuphila. Niphila kuphela ngekufa. Nike nema nje kuthi nikuqabange lokho kuthi sivele sibantu siphila ngekufa na. Kufanele kube khona into lefako kude niphile. Kudla, impilo yetihlahla, impilo yetilwane, konke kuyafa. Futhi ngaloko kufa sidla kudla, nalo kudla lesikudlako into lefile yalenye into kuveta takhi mtimba tekuphila tengati letingena emtimbeni wethu. Ngako siphila kuphela futhi sikhule futhi siphefumule futhi sidle ngekuphila futhi manje nangekufa futhi sifanele sibe nekufa kude sivete kuphila ke. Manje lo mlayeto lesifundzelwe wona manje ekuseni besingawubita ngemiyalo lomkhulu ngoba kwakumiyalo wekugcina inkosi yethu leyawunika abafundzi bayo kuthi baye emhlabeni wonke nekuthi bashumayele letiyingkhatimulo tindzaba letinhle tekuvuka ekufeni emhlabeni wonke kube bufakazi. Kuthi-ke bekatobese uyabuya-ke futhi nekuthi tibonakaliso netimanga yathi tophekeletela lo mlayeto lowawutoshunyayelwa. Futhi namuhla emaveni sithola ngisho naphansi kwenkolo yebuKristu kuthi sithola abantu eAmerica labaningi babo nako konke lokuhle netinhlonipho letifanele kuyo. Sitama kuthola emabandla lamakhulu nemakathedrali netinhlelo letinkulu nakanjalo njalo futhi ngeliphasika namuhla emasonto lamakhulu netiphambano kupholishiwe ngenxa yale nkonzo lenkulu yeliphasika. Futhi namuhla empeleni emashumi etinkulungwane netigitsi temadola titocithelwa etimbalini teliphasika nakanjalo njalo kuthi tiye ema-altari kuhlobisa lamasonto lamakhulu nemakathedrali lesinawo namuhla. NaseRoma, inhloko yelibandla leKatolika ekhathi lapho ba leyo moshali lenkulu iSt. Peter's lapho bantu labafile bangcwatshwa khona bathanda kuthi ebandleni leKatolika kuthi sinalo ngenxa yokuthi sinemtimba lapha waPetro longcwele ulele lapha. Sinemtimba webapostoli labehlukene nebafunzi nemadoda ladumile lefile futhi imitimba yawo ingcwatshwe lapha. Futhi babuka loko kungathi loko kwakusiqinisekiso lesithithe lesikhulu emkhakheni wenkolo yabo kuthi banankulunkulu. Kodwa bekuhlala njalo kuba kuphikisana kwami bangani kuthi leto tinto akusho lutho. Akusiko noma ngimuphi umuntu angafa futhi alale emhlabathini kodwa lokwavuka kuloko nguloko lesikukhondako namuhla nguleaphilako levukile yenyuka inkosi Jesu lophilako namuhla. Bantu abaningi bangafa ngalesihlanu lophelile bantu bakhanse ngemadolo abo benyuka ngetitebhisi taseVatican futhi bantu abaningi bahamba bangena base bagubha umkhosi lokufa lokwakuyindo lenkulu nalesenteko lesikufa lesenteka kuKristu. Kodwa bekadzingeka kuthi akwente loko kude afakaze kuthi bekanguKristu kodwa namuhla lusuku kuvuka ekufeni lokhu kwakubeka luphawu kude kube phakathi. Manje akafi, uyaphila. Namuhla uphila kuyo yonke insitiyo nakuwo wonke umuntu. Emadoda asendulo lapho abuka embili kulolu suku bokhokho labadzala emuva eBhayibhelini, Abrahama, Isaka, Jakobe, Jobe, labanenge balabokhokho labadzala bebabuke embili esikhathini lapho Kristu ayovuka khona kulabafile. Ngicabanga ngaJobe loyo lebesifunza ngaye emizuzwaneni lembalwa leyendlulile, bekabuke embili kulokusa lokhu. Ngesikhathi sekamdzala sekagugile ngeminyaka, nenyama yakhe yase itiwela nje emtimbeni wakhe etilondzeni, inhlitiyo yakhe yayephukile aselusizini, nayo yonke ingxenye lefako yekuba ngumuntu kwakhe yase ishwaphana. Nemuntu lodume kanjalo lowaba nalomkhulu umthelela eveni ngelusuku lwakhe, nekubona loko konke loko lebekangiko nebukhulu, wathi uyoya emadolobheni asempumalanga nemakhosana ayomkhothamela ngenxa yekuhlakanipha kwakhe. Kodwa nangu lapha bekakhona ekugcineni kwenhlakanipho yakhe, yonke into yayingasekho kubonakala kanjalo. Umtimba wakhe wawungasekho, impahla yakhe yayingasekho, bantwana bakhe bekangasekho, konke lokho lebekanako kwakungasekho. Futhi-ke uNkulunkulu esihawini sakhe wehlela kuJobe futhi wamnika lo munye umuzwa kuthi akhone kuthi avule emehlo akhe futhi abone lusuku lapho kuyoba khona ngalo umtimba layo wemukela. Bekathi kuthi bekakhona lotako lolo lungile lobekade okuma endzaweni yakhe, lobekade ovusa umtimba walofile, futhi bekade okwenda. Wathi, ngiyathi umhlengi wami uyaphila. Ngiyawathanda lawo mavi lavumako lakhuluma akulo. Hayi kuthi ngiyethemba kanjalo, nginekuthi vela kuthi kuyoba njalo. Lokho kucishe kube simo sekutiphatha kwalabanengi namuhla. Nginelithemba kuthi ngalelinye ilanga. Kodwa Jobe bekanalo kungetulu kwaloko. Wathi, ngiyathi umhlengi wami uyaphila. Luhlangothi loluvumako lwako akusekho eluhlangothini loluphikisako, konke kuyavuma. Futhi uma namuhla uma kuphela sinesiphambano ethi kwelisondo, kukhombisa kuthi ngikuphi loko konke kulungile, kuthi Kristu siyakholelwa ekufeni kwaKristu kungcwatshwa nekuvuka ekufeni. Uma kuphela sinemitimba lefile lembalwa yeluthuli ilele ngaphansi kwelisonto, nalabanye bebantu labangcwelisiwe bangcwatshwa khona, kuze loko sinaloko kuphela njengelithemba, khona-ke sisemkhathini wabo bonke bantu labanelusizi kakhulu. Kodwa namuhla sibonga kakhulu kanjani pho asinayo imitimba lefile, kodwa sinemoya wenkosi Jesu Kristu lovukile ekufeni kuthi wavuka kulabafile ancobile. Akusekho kuthi ngiyacabanga kunjalo. Wawungabuka esiphambanweni futhi ucabange kanjalo. Wawungabuka umtimba ulele emhlabathini bese uthi ngiyacabanga kunjalo futhi ngethemba kanjalo. Kodwa lapho lo mbono lowashaya Jobe uke waba ngulophathekako kuvuka ekufeni kwenkosi Jesu ngamoya loyingcwele enhlitiyweni, khona-ke unekuthi ngiyathi umhlengi wami uyaphila. Konke tithundi sesishabalele, konke lobumnyama lobudzala bekuthi ngethemba kuthi kunjalo, nekuthi mhlawumbe kunjalo, nekuthi sethemba kuthi kutoba ngaleyo ndlela, konke sekushabalele kuwo wonke umuntu lowake wenda inhlitiyo yabo ibe lithuna enkosini Jesu Kristu. Fani naye, ungcwatshwe naye, futhi uvuke naye, uvuswe kanye naKristu ekuvukeni ekufeni. Leli themba lelisha uNkulunkulu lalifake etinhlitiyweni tethu namuhla. Lesiqiniseko lesi lesisha. Kulithemba kulabo lababuke esikhathi. Kodwa uma wesilisa noma wesifazane ake wavuswa kabusha ekufeni, kukuthi ngiyathi kuthi kunjalo. Manje ngiyathi umhlengi wami uyaphila. Ngani na? Uphila ngekhathi kwenhlitiyo yami. Akumangalisi yini namuhla kuthi onke emathundi selendlulile na? Onke yebo-ke ngiyethemba kuthi ngiyofika ekuvukeni akusesiko kwethemba sinesiqiniseko ngiloko kuphela siyakwati akusesiko kwethemba kanjalo ngoba kukhona lokwendeka etimpilweni tethu loko kwasusa onke emathundi ngesikhathi Kristu lovukile efika etimeni tethu tesono lesasikudo Netinto letinzala tafa taphela ekubethelweni naye ealtar uthi savuka kabusha uthi kanye naye uthi sihlale naye uthi sibuse naye uthi sihlethi manje etinza wenta sezulwini kuKristu Jesu
We are already raised with him The resurrection's all
Sesivele sivuswe kanye naye kuvuka sekuvele kwendlulile ngekwathi kwethu Ngoba manje sesivuke na Kristu. Amen. Sihlethi etindzaweni tasezulwini kuKristu Jesu. Akusesiko kucagela ngako. Sekuphelile konke. Amen. Ngiyakuthanda nje lokho. Akusesiwo emathemba, akusesiko kufisa, akusesiko oh sekuphelile. Manje sesivuke naye, sihlethi etindzaweni tasezulwini. Namanje futhi ekhathi nangetulu kwaloko ebandleni wena uthi ke mina ke uBranham uchaza kutsini ke kuthi sifanele sishumayele livangeli leku lelo lithemba lethu lelilandzelako leyo yinto yethu lelandzelako emva kokuba sesivuke naye sinemiyalo lomkhulu ukuthi siye emhlabeni wonke uthi silethe letindzaba leti letinhle kulabanye Gusa lokuhle kanjepho ngesikhathi Maria Magdalene Maria unina befika ethuneni kusese kuseni ngaloko kusa batibuta ngubani lobekathi ogicita lelitshe ethuneni na ngubani lobekathi okhona kususa lelitshe na bachubeka baya phambili ngekukholwa bakholwa futhi lapho kusa kuqala kutsabuka emasomi natotonke yayekela kumpongoloza kwado Uthi into yokuqala inkanyeti yekusa yakhanyisa indlela uthi njengenkanyeti lehambako yagwedla yancamula umhlaba uthi yalenga etikwelithuna lapho bekakhona nengelosi yema lapho yase igicita litshe uthi wavuka ekuthuneni Angobe kufa sihogo nelithuna futhi wathi bukani nginani njalo kuze kube sekupheleni kwemhlaba futhi namuhla uphila ngalokuphakeme kakhulu etimpilweni tethu futhi akusekho ukucagela ngako ngicabanga ukuthi liphasika linguletinye tetikhathi letinkulu kunato tonke uma sake saba khona isikhathi lapho livangelile ligcwele bepentecostal labadelwe kabusha bantu labaphindze batalwa bebafanele bamemetha tindumiso taNkulunkulu kusesekuseni ngeliphasika lapho sebathi ukuthi leso sikhumbuto sekuthi kwendekeni kubo bebafile esonweni nasetiphambe kwenu Manje sesivusiwe sihlethi kuKristu etindzaweni tasezulwini sathi kuthi umhlengi wethu uyaphila Davide umprofeti wasendulo wathi ngani inyama yami iyophumula ngekwethemba ngoba akayivuma ukuthi lo ngwele wakhe abone kubona futhi akayushiya umphefumulo wakhe esihogweni akhuluma ngekuvuka ekufeni ukuthi uNkulunkulu bekade ovusa Kristu ngekwemibhalo futhi thine sivuke naye namuhla sihlethi endzaweni lengiyona yona naye futhi manje silungele uhlwitho ukuthi lufike Silindzele leso sikhathi lesikhulu. Inyama yethu iyophumula ngekwethemba. Siyakwadi. Akukho nalokuncane kungabatha emcondweni wami namuhla. Akukho ngisho nalokuncane kungabatha emcondweni wanoma ngumuphi umuntu losekhathi lapha. Losake watalwa kabusha. Kodwa kuthi bayoba lapho ngalokucinisekile impela nje njengoba likhona lizulu ngetulu. Nifanele nibe khona. Sonke sethembiso sikuko ngqo. Ngiloko kuphela banini nje ngulabavuke naye nje khona ke ntophila naye nimthandze sihlethi indzawonye etindzaweni tasezulwini silindzele leso sikhathi lesimnanzi manje umyalo lomkhulu wawukuthi kuyongena emva kokuba sekavukile kulabafile khona ke umyalo lomkhulu wawukuthi hambani niye emhlabeni wonke futhi nishumayele livangeli kuko konke lokudaliwe Konke lokudaliwe kwakukuthi kuvele ivangeli ngulowo umyalo manje ekuseni welibandla kuthi konke lokudaliwe kuyokuva livangeli Ngakho ke uma konke lokudaliwe sekulivile livangeli, khona ke Jesu uyobe seuyabuya futhi. Uke wema nje kuthi ucabange manje ekuseni mayelana nekubuya, lokho kuthi sekube ngilokubonakalako na, sewuvele ulapha kanye nathi manje. Sine ngalelinye lilanga, manje namuhla, ake nicabange nje kuthi bukhona bakhe, bungulobulapha namuhla. Inkosi Jesu ikulelinye live, noma kulesinye sigaba, khona lapha namuhla esimeni samoya. Umoya wakhe uhlangana khaca nemoya wethu, emehlo ethu angeke akhone kumbona ngenxa yokuthi asewenyama kwamanje, ngaphandle uma kuba khona into lentekako ukuthi sikwazi kubona umbono. Kodwa ukhona lapha ngalokubonakalako nje, unguye impela nje, njengoba bekanjalo ngelusuku lakhuluma ngalo naMaria ethuneni, noma ahlangana naCleopas asendleleni yakhe leya e-Emmaus. Bukhona bakhe bulapha, bungathintwa ngekuva leyo shaja lokungekhathi kwemtimba wemuntu, lokuthiwa kudalwa lokusha, umphefumulo ufakwe imagnethi kuye. Futhi kanye ngesikhathi uma nivumela imicondo yenu inake yena, nikholwa kuye, emva kwesikhashana into letsite lephathekako ningayiva, into letsite ithanyela kulobunguwe, leso sicinisekiso sekuvuka kwakhe. Akusiko ukugagela kanjalo, akusiko ukuthi ngithemba kanjalo, kodwa kuwo wonke umuntu lotelwe kabusha kukwati kuthi kunjalo. Kukuthi niyakwati, kukhona khona lapho futhi uma uxhumana naye. Ngike ngababona labangcwele bathi, oh, ngingabukhona benkosi buseduthane, bathi ngani kukhona into letside, ngani impela kukhona khona lapho etulu impela uvukile kulabafile futhi ume edute nani. Manje ngalelinye lilanga uma sesihamba kuyoba naye le mimoya ekhathi lapha, lengawuva lowo moya ucinzetela kungena kulowo. Ngakho-ke ngekuvuka ekufeni, uma adenda yena lucobo abe ngilobonakalako, sitokwentiwa kuthi sibonakale futhi sibe nemtimba lo njengemtimba wakhe lucobo lonengathimulo, ngoba uma sifika sivela eveni lakamoya uyosiletha kanye naye. Bonke labo labafile kuKristu uNkulunkulu uyobaletha kanye naye ekuvukeni ekufeni. Oh, kukhanyisa lokunjepho, indlo lebusiswe kanjepho. Oh, kube bengingeke ngikuthathe lokhu. Oh, kube bengingendiwa ngibe inkosi ethi kwemhlaba wonke, futhi ngicinisekiswe ukuthi ngiyophila iminyaka lesigidi. Bengingeke ngithathe kukhontwa lokungangeminyaka kwenkosi, naleti ndlo lengitibonile eminyakeni lowendlulile, futhi ngafunda kaNkulunkulu kwato tonke tingcebo temihlaba. Leli themba lelibusisiwe emva kwaleyo minyaka lesigidi, noma kungaba yini, bengiyoyekela ukuthi ngibe khona. Esikhathini lesithide lesendlulile, umnakethu Cox lomele ngemuva kulesakhiwo manje, nami sasihleti etikwe umgwacwana longena endlini, nelidvala leligayiwe lalisemgwacweni. Ekhathi lapho kwakukhona emathambo lamancane lasaguquka abalitshe esilwane lesidzide saselwandle, noma indlo letsite leyayiphila kule minengi iminyaka leminengi leyendlula. Ngathi, awubuke lento lena lapha. Nemnakethu Cox wathi, mnakethu Branham, angathi ukuthi ingabe lokho kudzala kangakanani na. Ngathi, yebo ke mnakethu Cox, mhlawumbe kubahleli betikhathi tekwenteka kwetintfo emlandweni bangathi kude kuyofika etigidzini teminyaka emuva le ngaphambi kwekutsi lo mhlaba uke uhlale didalwa leti bantfu nemandi bekambonye umhlaba. Leto tilwane mhlawumbe tatiphila kule minengi nengi iminyaka leminengi letigidzi leyendlula. Kodwa ngiwathi, buka mnakethu Branham, wathi akusikufishane yini kuphila kwemuntu kuloko kuphila na? Cabanga nje lawo mathambo asaguquka abalitshe asolo asekhona emva kwetigidzi teminyaka. Ngacabanga, oh, ngathi mnakethu Cox, kuyoba khona sikhathi lapho lawo mathambo lasaguquka abalitshe angeke asaba khona. Kungeke kube khona ngisho nasinye sithundi sawo, kodwa ngoba wavuka kulabafile, ngiyophila nani niyophila kude kube phakathi neminyakanyaka lengenakubalwa. Lapho onke la mathambo etilwane lasaguquka aba ngematshe sikashabalele naso sonke sikhathi sekuba netimvu letimhlophe hu sesendlulile nemathundi selehlile siyophila njalo siphile njalo njalo kude kube phakathi ngoba ngekwemukela kuvuka kwenkosi Jesu Kristu sibadidalwa letingafi sibubula emoyeni silindze sikhathi sekukhululwa kwethu kuthi nathi futhi siyoba naye ebukhoneni bakhe lobubusisiwe kuthi siphile kude kube phakathi simangaliso lesinjepho akumangalisi kukitata tinhlitiyo tebantu akumangalisi kulethe bantu ekukhonteni akumangalisi kuthi bantu namuhla batokhansa ngamadolo abo futhi batsinze ematshe futhi bashikishe tiphambano nakanjalo njalo ngoba into letsite ngekhathi kubo into letsite phansi emphefumulweni wemuntu ikhalela into letsite labangayitholi kujula kubitana nekujula futhi uma kukhona kujula lokubitako kutofanele kube khona kujula lokusabelako kuko kutofanele nje kube khona njengalokuqinisekile nje kuthi lelo langa lelifuthumele libhukusha ngesheya kwemasimu uma libhukusha ekubanzeni kwasebusika kutofanele kube lelo langa libekelwe indlo letsite lapha phansi ekhathi lapho nzawana tsite lokungabonakali esweni lemuntu lihlahlana nekuphila lokutobuye kuthele futhi ngenxa yekuthi lilanga lathunyelwa yona leyo nhloso lefanako impela futhi njengalokuqinisekile impela nje njengoba kukhanya kwendvodzana yankulunkulu kubhukusha enhlitiyweni yemuntu kukhona indlo lencane letsite lefihlekile bantu labangeke bakhone kuyichaza kuyabita kutofanele kube khona nzawana tsite ngicabanga ngaloko nenhlitiyo yami ivevetheliswa injabulo kwathi kuthi sinebufakazi lobendlula konke namuhla kuthi Kristu uvukile kulabafile manje futhi ngicabanga ngetikhathi iTheli Testament lelidzala futhi lapho bebabuke embili ekufikeni kwenkosi Jesu ngesikhathi bambona angakefiki futhi bakhonda kuyo yona kanye nemicabango yako kwakukhona into letsite kubo lebeyibita kujula kubitana nekujula balindzele isikhathi babuke isikhathi lapho Jesu atofika khona manje namuhla emva kokuba sekafikile manje emuva lapho Sathane wetyama kuphumputhekisa emehlo alabo lebe bakubukile kubatshela ukuthi yayingekho into lenjalo kodwa ngandlela tsite noma lenye ngale kwanoma yini lesingayisho manje ekuseni kodwa njengoba umoyelo ingcwele wawufuca enhlitweni yabo kuthi ubapha kulamba nekoma kuthi kwakuthi alolungile jobe manje cabangani iminyaka letingulungwane letine iminyaka letingulungwane letine ngaphambi kwekufika kwenkosi Jesu jobe wabona kuvuka kulabafile futhi ngesikhathi akubona ngembono kuthi kwakutoba khona iminyaka letingulungwane letine kungakendeki bekanesiciniseko kuthi ngiyathi umhlengi wami uyaphila futhi ngetinsuku tekugcina uyokuma emhlabeni noma tibungu tesikhumba tibhubhisa lo mtimba kepha noko enyameni yami ngiyombona nkulunkulu loyo le ngiyombona cobo lwami emehlo ami ayombona futhi kungabi ngilomunye kwakunekujula kubitana nekujula kujobe Sathane beyangahle etame kukwesula ngekufa beyangahle athi yebo-ke jobe utongena ethuneni tibungu tesikhumba titothatha umtimba wakho kunjalo siyakwathi lokho kodwa jobe wathi ngiyokuma ngetinsuku tekugcina kanye naye bekanesiciniseko sekuthi bekatoba lapho ngoba kwakukhona indlo letsite kujobe leyamtshela lokho futhi lapho Sathane asetama ngemandla akhe onke kukwesula ngekufa nako konke jobe bekakubhekile kuthi akubone wafela ekukholweni waphuma umoya wavuka futhi ekuseni ngeliphasika nakristu sewungumuntu longafi emkhathini webantu namuhla haleluya caphelani akumangalisi tidalwa letitingelosi tingahlabela haleluya yatini manje namuhla kungaba khona labanye singashikisha tiphambano singashikisha emathambo ebantu labafile inhlitiyo tebantu tibita lokutsite banjalo kukhona into letsite kubo lebonakala ngekuba tidalwa letibantu bafuna bayathi ukuthi kukhona indlo letsite nzawana tsite lenkulu kunaloko lebakwati ngako futhi bayayifunisisa futhi batama kuyithola ngekukhonda emathambo ebantu abafile ngekushikisha tiphambano ngekwakha emasonto lamakhulu kodwa oh kulelo themba lelibusisiwe namuhla kuleso siciniseko lesibusisiwe kuthi wonke umuntu loke wake wefika wathinzana nekuvuka ekufeni uyati ngale kwelithundile kungabada kuthi Kristu uvukile ethuneni uthi savuka naye sivuke naye manje ekuseni Loko niyabona akusiko ukuthi akulamba nonke nine lenita kuKristu ungakamemukeli umoya loyingcwele walamba futhi woma wesuka wahamba wafuna wafunda leBhayibheli wakhala wende konke lobe kungentiwa ungahle kube ushito iRosari ungahle kube uphindza-phindze buhlalo ungahle kube wende tonke tinhlobo tetendo tetenkolo ungahle kube uyekele kudla tinyama ungahle kube ugcine tinsuku telisabatha ungahle kube wende tonke letinto leti tetenkolo livele likhuluma ngato namuhla kodwa uma uke kanye wake watinikela ekubethelweni lapho kufika kuvuka loko kukunika siciniseko sekuthi ngiyathi umhlengi wami uyaphila namuhla leso siciniseko lesibusisiwe Jesu ungewami oh kunambitha lokunjepho kwenkathi imulo yebuNkulunkulu indlalifa yensinziso lethengwe uNkulunkulu ngitelwe ngumoya wakhe ngagezwa engadini yakhe leto tindzaba letinhle leyo yimiyalo yelive lonke lo ngumyalo lomkhulu wekuthi sifanele siye even lonke futhi sishumayele lelivangeli Silinike bantu emandleni ekuvuka manje sethemba kuthi manje sikhathi sethu sesithi asiphele salokukhuluma lokhu lokuncane kwasekuseni sinza wonye sitoshumayela manje emaaweni lati akabe lidlanzana kuthi sibuyele kushumayela inkonzo yeliphasika namuhla kodwa namuhla kule nkulumo lencane kuthi vela kamnanzi kangaka pho inhlanganyelo lemangalisa kangaka sinza wonye pho kuthi ngikholwa ngenhlitiyo yami yonke Kuthi namuhla lelithabanekeli leli lelidzadlana litobona bufakazi lobuconze ngqo kuthi Jesu Kristu uvukile kulabafile abonakala embikwemehlo abo uNkulunkulu aphilisa labagulako futhi enda tibonakaliso letinkulu netimanga kuthi lo myalo lomkhulu nawo ufakiwe ubuyisana lokukhulu lokwendiwa eCalvary kwakufaka ekhathi naletinto leti futhi kimi kubufakazi lobungenakuphosisa bekuvuka kwakhe emva kwekuba sekavukile kulabafile wathi nifanele nihambe niye evendonke nishumayele lelivangeli kuko konke lokudaliwe letibonakaliso leti titoba phekeletela labakholwako futhi singaba nawo onke makathedrali Nako konke kushikisha nato tonke letinye tintfo lentifunako kodwa ninginike emandla lavukile lengingabona inkosi Jesu namuhla njengemduze wesigodzi nenkhanyeti yekusa loko kukunameka ngeluphawu kimi futhi ke ngingasho kanye naJobe wasendvulo ngiyathi umhlengi wami uyaphila yini lengahlanda thono tami na kude lutho ngaphandle kwengati yaJesu Yini lengangenta ngiphile futhi kuko konke kugula noma yini noma ngubuphi bugcili lengake ngaba kubona akukho lutho ngaphandle kwengathi yaJesu nemandla ekuvuka kwakhe into lesimangaliso kanjena pho ngiyamthandza animthandzi nini alibongwe ligama lakhe lelingcwele manje ngabe Jobe wadumateka na ngabe Jobe washiywa ngoba wakholwa lokhu na cha cha ngabe Jobe waguquka silima kuloko lakubona sambulo sakhe na ngabe kujula kubitana nekujula kwamiyenga Jobe na labanenge bangahle kube bakucabanga ngelusuku lwakhe kodwa oh kwaphuma kanjani ekugcineni na kuthi Jobe ngesikhathi sekafa emva kokuba sekalikhehla uNkulunkulu wambusisa empilweni ngiyanitshela bukani noma ngibaphi bantu lenifunako kubabuka lalelani loku nine bafo balathi abanekele nani nine tivakashi letikanye nathi noma ngikuphi kuphila lenikuphilako nguloko kuphila lokungunoma ngikuphi leniyokuvuna nine njengoba nihlanyela nje niyavuna kanjalo Ngangineminyaka lengamashumi lamane nesithupha budzala ngalelinye lilanga uNkulunkulu ungivumele ukuthi ngiphile isikhathi lesithe ngalokwenele kude ngibone ukuthi ungeke wente lokuliphutha futhi kungendeki lutho kuye nje ufanele wente into lefanele ngoba Kristu uvukile kulabafile nemehlo akhe lisetikwe libandla futhi uyalicaphela alihole ningalokothi nimelane nekuva kwamoya loyingcwele uma anitshela ukuthi nente lokuthide akunandzaba ukuthi live lithini yendani loko lathi kwendeni uyohlala njalo alicinisekisa liciniso futhi aligcine liconzile liciniso manje ngesikhathi yena ngesikhathi lomprofeti lomkhulu wenkosi Jobe ngesikhathi afa futhi wangcwatshwa kubabatha lokuncane nje manje kwaloko ngifuna kuletha inkonzo lencane ekuvaleni manje kude sisheshe siye ekhaya futhi sibuye futhi sibuyele inkonzo lenkulu yekuphilisa mina nje angisilo luhlanya niyathi ukuthi angisilo noma uma ngingilo angkwati kodwa nje ngitivela indlo letsite lephansi kimi ifuca futhi icinzetela ngikholwa ukuthi nje sibhekene nendlo letsite lenkulu manje ekuseni kwenkhathimulo yaNkulunkulu ngiyanitshela bengingeke ohe lenjepho ikwati lendlo lenkulu kuthi Kristu uyaphila namuhla lapho wonke umhlaba jikelele nzawo tonke nayo yonke inkolo yonke indlo lekhona kungenandzaba ukuthi yini lonke lelicembu litole ncaba namanje kimi uyaphila uyaphila ngakho ke sithobona ukuthi bantu bentelwa phansi yini labakholwa nguloko Jobe ngesikhathi afa wangcwatshwa ensimini lapho nelithuna lakhe lagcinwa Wase kuthi ke ngesikhathi kufika abaprofeti basendvulo Abraham dithandwa teleBhayibheli Abraham na Sara Ngesikhathi Sara afa Abraham wathenga sicephu semhlaba edutane nakhona lapho Jobe angcwatshwa khona futhi wangcwaba Sara wathi ngindlalifa kanye nawe ngaleya ohe ngiyakuthanda lokho tindlalifa letikanye Wole ndlela namuhla labanye babo bathi yebo ke mina ngethu Branham usho ukuthi beungashiya libandla lemaBaptist na beuyokwenda lokhu lokwa nalo lokunye ngidlalifa kanye nalabagicike labangcwele futhi ngingifuna kuba nabo ngilapho njenga Ruth wathi wasendvulo lapho wena bantu bakho bantu bami uNkulunkulu wakho uNkulunkulu wami lapho ufela khona ngiyofela khona nami Lapho ngcwatshwa khona ngito ngcwatshwa khona nami Ngifuna kufa kumine kakhulu impela ngite ngibe ngumuntu lomusha kuKristu Jesu Ngako bangcwaba Jobe naAbraham wangcwaba Sara edute nje naleyo ndzawo yakhe Indlo letsite kubo loko kuvana ngenkhaba Yebo ke wena uthi manje ngabe ikhona indlo lenjalo mina kethu Branham na manje bewuqhubeka cishe ngetinkolo letehlukene bakufunda encwadzini nabo kunjalo bakufunda etincwadzini kodwa lokho akusiko kufunda encwadzini lena incwadzi lebonakaliswako leli livi imbewu iqala kukhula lokho kukuthi ngiyati uma nje ufunda incwadzi uthothi ngethemba ukuthi kunjalo Ngikholwa ukuthi kunjalo kodwa uma imbewu iletha ekuphileni khona ke wathi ukuthi kunjalo amen amen oh kukwathi ukuthi kunjalo Jobe wathi ngiyati ngakwethemba ngakukholwa ngente imihlatshelo ngente tonke letinto lethi ngangethemba ukuthi kunjalo kodwa uma kufika umbono ukuthi wawubona wathi ngiyakwati Ukhona indlo lendekile ngaya esontweni ungasho tonke tivumo kholo tebapostoli futhi ungenda tonke leti letinye tindlo letite ngkholo ungapapatiswa noma ngayipi indlela lofuna kubapatiswa ngayo ungenda noma yini yale tindlo leti lofuna kuyenda kodwa ngaphandle uze umphefumulo wakho uphaphanyiswe ngekuvuka kwenkosi Jesu uonke lamathemba selipelileke nalo ngathi ukuthi kunjalo Sewehlile ngiyati Jobe wathi ngiyati ukuthi umhlengi wami uyaphila Abraham wathi ngibe neluhlobo lolufanako lombono ngesikhathi ngaleya entsabeni ngesikhathi Kristu uNkulunkulu abonana nami uthi wangipha emagama akhe ekuhlenga njengaJehova Jireh Jehova Rafa nawo onke lawo ngibona kufa kungcwatshwa nekuvuka ekufeni. Ngikubona futhi ngakunikela endodzaneni yami luqobo ngesikhathi ngibona isaka lomncane make walomake lofile lapha umfana wakhe ngesikhathi ngimthatha ngimenyusa egcumeni ngamthwalisa lugodo lwakhe luqobo senyuka sicongo senthaba Genesis 22 futhi lapho wa ngambeka etukel altar futhi ngangitothatha kuphila kwakhe luqobo ngathi kuthi ngangimemukele njengalovela kulabafile ngakholwa kuthi uyomvusa futhi kuthi ngaleli themba lelikhulu lelishaya enhlitweni yami ngiyathi ukuthi washo kuthi bekangamvusa ngiyabona na kwakukubona kuvuka kungakendeki into lefanako ejobe lebekanayo ngako wathi manje ngiyidlalifa kanye najobe ngako ngingcwabeni emhlabathini lofanako kunjalo ngako bamthatha bamisa lapho bathatha Sara bamweta futhi bamngcwaba edute najobe Abrahama wathi manje ngekuthi ba lo mhlaba ungahle uthengiselwe lomunye umuntu noma ngoba ningiphe wona angifuni ukuthi ningiphe wona ngifuna kubhadalela naloku nje ningipha wona ngifuna kubhadalela futhi nguleyo ndlela wonke umuntu loko kuthi nisinziswe ngemusa hayi ngemisebenzi kude leni ngayenda kodwa uma nike nathola lokuvuka ekufeni lokubusisiwe enhlitiyweni yenu ngifuna kuphila impilo yemkhristu sonke sifiso senhlitiyo kini sikwenda loko lokulungile Oh ngiyakuthanda nje akusiko ukuthi nibophelelekile ukuthi nende lokhu akusiko ukuthi nibophelelekile kodwa kukhona indlela ethite kimi lenenda nifune kuyenda nifuna kuyenda anikwenti ngoba kusibopho nikwenda ngenxa yeluthando wena uthi ngiyathi yebo ke ngifanele ngivuke bese ngilungiselela bokhewana ukuthi baye enkonzweni manje ekuseni oh he niyabona na oh he Awugage uluthinze luvuko. Nakethu, uma kuvuka ekufeni sekufikile enhlitweni yakho, uyakulangathelela kukwenda. Kukhona lokuthite, longeke nje ukhone kusuka kuko. Indlo lethite lengekhathi. Jobe lapho sekabone lokhu, naAbrahama wakubona, wangcwaba Sara edute naJobe, wathenga insimu, wayithenga ngemali yakhe, kude kuqinisekiswe, wabeka bofakazi embikwayo, kuthi bekaqinisekisiwe kuthi uyithengile le nsimu, ibe indzawo yekungcwaba. Waseke Abrahama qobo lwakhe, nakafa wangcwatshwa kanye nabo, kuthi ensimini lefanako. Abrahama watala Isaka futhi uma Isaka afa wangcwatshwa kanye naAbrahama ngaphansi kwembono lofanako umcabango lofanako lokufanako kujula lokubitha kujula lofanako ngiyathi umhlengi wami uyaphila into lefanako bufakazi lobufanako nangesikhathi ke Isaka asatala Jakobe naJakobe wafa endasi le eGibhithe khashane nalelive leli futhi beka indvodza lekhubatekile bekahamba ngalokwehlukile kunaloku lebekavamise ukuhamba ngoba ngalobunye busuku ufika uthinzana nengelosi yaNkulunkulu nengosi yathinza ingqulu yakhe futhi yamenda wahamba ngalokwehlukile bekane bufakazi ukuthi bekakade abambene naNkulunkulu naNkulunkulu bekakade abambene naye futhi nguleyo ndlela nesikhathi athola lobo bufakazi leyo ngqulu lenzala lechwalile lebekahamba ngayo lapho imenda ahambe aconze Ngakulolunye luhlangothi sichoshile sikhulu lesikhulu yebo ke lebekabitwa ngako impela beka ngumkhohlisi kwakuthiwa ngumkhohlisi lona kanye leligama lelithi Jakobe lichaza ukuthi umkhohlisi futhi ngesikhathi angakulolu hlangothi umkhohlisi lomkhulu lophilile loqinile umkhohlisi ngakulolunye luhlangothi inkosana lechutako leyayikade inaNkulunkulu yathinza lokwehlukile yayikade inalelo themba ngekhathi kwayo Yahamba ngalokwehlukile, yatiphatha ngalokwehlukile, yaphila ngalokwehlukile. Futhi lapho seyilungiselela kufa endasi le eGibhithe, ucaba ngeni manje, ngaloko kuphefumulelwa ngaphambi kwekuvuka, yanikwa kona ngesilinganiso ngaphambi kwekuvuka. Yathi ngiyathi kuthi kukhona lokutokwendeka enhla ngaleya eGibhithe, munye, hayi eGibhithe, kodwa etulu evende sethembiso, ngalolunye lwalethi insuku lethi ngako ethi kwayo kanye lendzawo lapho lokuphefumulelwa wota lapha mfana wami Josepha lobeka ngumprofeti yathi wota lapha ubeke sanda sakho ethi kwaloku lengabambana nako indzawo lebe ngikuyo bese uyafunga kimi ngankulunkulu wasezulwini kuthi awunawo ngingcwaba endasi lapha funga kuthi ungeke ungcwabe lapha Ngoba bekathi kuthi kwakufanelekile kuthi ahlanganiswe nalabo bantu. Ungaleso sizathu namuhla sifuna kuhlabela sisabeka sanda sethu ethi kwesiphambano lesimahadla-hadla. Ngithothatha indlela nalaba ingcosana benkosi labathelelekile noma nje kugcekwa noma nje kuhlekiswa ngako noma nje ngingaba ngulomkhulu umfolo othandwa abantu lapha. Njengaloko ngalelinye lilanga njengoba kwakunjalo umfana lomdzadlana agijima edolobheni lapha futhi athite nje kuthandwa abantu emkhathini we kanjalo njalo labafola basha kodwa ngibone into letsite ngalelinye lilanga leyehla yangena lapha futhi ngathatha luhlangothi loluchutako ngakulolunye luhlangothi anijabuli yini manje ekuseni nathatha indzawo yenu khona lapho na ngoba kwakukhona lokudzite kini Intombi ngesikhathi ngisengumshumayeli lo ngumfana nje khona ngalapha endzaweni lengangishumayela kuyo lo wesifazane ngayithatha ngayisa enkonzweni ngalobunye busuku yathi bhili sito emva kwenkonzo singaya kubhayisikopo na ngathi angibahambi bobhayisikopo yathi yebo ke yathi besingaba nelusuku lokubonana noma kushaya ngumoya kuthi siye emdansweni lebe sitoba nawo na nale ntombatane yayingithishela wasonto sikolo futhi ngathi ngani cha umnakabo bekungumshumayeli akahlali khashane kakhulu nalapho futhi yena yathi singaya emdansweni na ngathi angidansi yase ithi awudansi yathi kukuphi lapho uke utithokotise khona na ngathi woda endase enkonzweni into yokukhombisa Amen. Ngitokutshela mnake. Uma ngiva lawo lavusako ekufeni, emandla laguqulanako enkosi Jesu Kristu, ashaya indingilizi ahamba emtimbeni wemuntu, laniketa leso siqiniseko lesiphelele. Kunalokunengi kakhulu kujabula kuloko. Emizuzwini lesihlanu, kunaleyo lekhona kuyo yonke injabulo yelive lebe yinganiketwa. Lawo mandla lavukile ekufeni yebo ke ngalowo busuku toni teta ealtari yayihlethi emuva lapho ikhala nayo ngathi manje buka sisi uyabona ukuthi kujabula kwami kukuphi na ngathi ngijabule kakhulu khona manje kunato tonke timbo lobe ungatiniketa eveni live nako konke kwemandla alo ngeke lathatha indzawo yaloko Kubona imiphefumulo ida kukhona indlo letsite lapho uthi yebo ke kuyini na lokho akusiwo umsebenzi wakho oh yebo ngiwo futhi umsebenzi wawo wonke wesilisa nowesifazane lotalwa ngumoya kaNkuluNkulu kubona emaKristu angena embusweni waNkuluNkulu ungumsebenzi wakho ungumsebenzi wakho uthi ukujabula lokunjani pho uma konke kwendeka ngetulu uyabona ukuthi Kuthula lokunjani? Yebo, Jakobe wathi manje beka sandla sakho ethi kwalapha. Bese uyafuka ukuthi awunaki ngingcwaba lapha. Ngako bamthatha base bayamgcwaba enhla lapho kanye nabo bonke labanye. Uthi ke Joseph kuthi nje kusuka kuJakobe kuye kuJosepha. Uthi ngesikhathi Josepha afa endasi lapho eGibhithe. Wathi manje bukani ningangingcwabi lapha ngoba ngiyathi ngalelinye ilanga Sitosuka lapha ngako ngivele nje nishiye emathambo ami ngephandle kwalomhlabathi oh hey ngifuna kuniketa bonke bufakazi lengingabe umniketa kuthi ngiyakholelwa kuko kunjalo wathi emva kuba sengifile nivele nje nishiye emathambo ami lapho kuze kube bufakazi niyabona na kwini na beyangasho lokunengi kakhulu njengajobe ngiyathi umhlengi wami uyaphila Ngoba bekayibonile yonke into ifanekiswa samdlalo bekabonile njengaJakobe Jobe wakubona embonweni Abraham wakubona ngaIsaka naIsaka lo naJakobe kanjalo njalo naJakobe bekakubone ngekubambana manje Josepha wakubona ngempilo yakhe lucobo bekabonile ukuthi bekatelwe angumfana loyincaba ukuthi beyangumboni kwakukhona indlo letsite ngaye bekabona imibono Beyanga uconzi waze wahamba ngisho futhi wabona watshela uyise nenina ngesikhathi batama kumbonisa ngesikhathi abone tithungo tonke dikhothamela sakhe Beanga kuconzi. Kodwa ke into lelandzelako wathola ukuthi wakhashelwa bomnakazi. Wathi ngibumba sithombe sani lapha na. Yini lokwathi lengikwemukela ngaphambili na? Wabukisisa impilo yakhe lucobo. Futhi noma ngumuphi umuntu angayibukisisa impilo yakho lucobo. Futhi ngayo akutshele ukuthi unjani. Uma nje utihlola wena kuthi ngabe ungumKristu sibili noma cha. Buka tindlo lotendako nekuthi uthini nalabo lohambisana nabo nakanjalo njalo utothola kuthi kukhona yini impela lonako lapho noma cha. Bekayibonile impilo yakhe lapho icala kunyakada kuthi into lelandzelako niyathi bathola kuthi waphonswa emgodini wakhohliswa bomnakabo benda kungathi ubulewe kuthi waphonswa emgodini kuthi waphindze wakhushulwa. Josefa wakubona kungakendeki loko. Watibona yena lucobo asejele. Watibona yena lucobo asemgodzini lolijele letiboshwa. Wabona kutsi uNkulunkulu bekanaye noma ngabe yini libekayenda. Wathi bekayinkosana yempumelelo. Live laphumelela noma ngikuphi lapho Josefa bekakhona. Kwakunempumelelo ngoba bekayinkosana yempumelelo. Kuthi yena abiketela Kristu noma ngikuphi lapho kuna Kristu khona kunempumelelo. Kuthi uma Kristu sekabuya emhlabeni sonke isiqalekiso semhlaba yosuswa ngalolunye lwaletinsuku leti. Lugwathule loludzala luyobhalasha njengembali netindzawo leti mahedle yokwendiwa ticondze. Kuthi luyothela kakhulu ngokuba uyinkosi yempumelelo noma ngabe ukuphi. Haleluya, inkosana yempumelelo. Besingahlala kanjani kuloku cishe li-hour khona manje, kodwa kusheshisa manje, sifanele sisheshise. Manje bukani Josefa akubona ngaleso sikhathi, ngesikhathi athi yonke into lekayenda, kwababona bomnakabo labamkhaphela ekugcineni betha kuye, bangamathi nekuthi bekangubani. Kuthi bamkhothamela ngenhlonipho. Kuthi labo lebe bambethele njengoba kwakunjalo bamphonsa emhlabathini. Labo lebe bamthengise kumagibhite. Bonke labo lebe bamphethe kabi bema embi kwakhe. Kuthi yena inkosana lenkulu. Kuthi bathuthumela futhi bathi oh loko bathuthumela ngoba bathi sibulele umnakethu nekumsocoya nako konke ngaloko nekuthi kwakutyoba njani ngesibiketelo. Josefa wathi kuthi loko kwakutyoba dimo temhlaba ekubuyeni kwenkosi Jesu. Ngako wakhuluma ngemathambo akhe wathi ningangingwabi lapha kodwa ngifuna kushiya bonke bufakazi lengingabushiya lengikholwa kuthi ngalelinye ilanga kuyoba khona kuvuka ekufeni enhlangale ya lapho labo lobe nganaloko kuphefumulelwa baye khona. Futhi kanjalo nelibandla belingasho manje ekuseni naloku nje kubuhlanya njengoba sibitwa kanjalo noma nje ngoba sikholelwa emandleni ekuvuka ekufeni naloku nje sikholelwa ekuphiliseni kwaNkulunkulu nato tonke letibonakaliso letingethuli kwemvelo Kristu latethembisa. Sifanele sithathe luhlangothi lwa labangakwati kufunda nekubhala noma labahlanyako nakanjalo njalo. Akwendi mehluko kuthi ngikuphi lesilokuthatha kuphela nje uma sathi ukuthi umhlengi wethu uyaphila futhi uvete ubufakazi enhlitweni yethu kuthi uyaphila kuthi uyabusa. Josefa wathi ngifuna kwenda bonke ubufakazi lobumelene nadeveli lengingabenda. Ngako waphonsa emathambo akhe ngephandle lapho kuthi abekwa lapho iminyaka lengemakhulu lamane. Amen. Ngoba kwabuka ngale kwaloko bantu bathi luhlanya lolunjepho kwakubukeka kanjalo ngaleso sikhathi luhlanya kodwa kwafakazeleka kuthi kwakuliciniso. Amen. Kuyoba njalo kuwo wonke lona lelithemba lelibusisiwe lalesihloko lesi manje ekuseni. Ngiyathi umhlengi wami uyaphila. Ngiyakwati akunandzaba kutsini bathi oh siyaphumelela lapha yonke iGibhithe iphumelele ngesikhathi silapha yonke letindlo leti kodwa lokho akwendeka mehluko bekathi kutsi bebatophuma lapho impela njengelive nje. Wathi manje nithathe emathambo ami nenyukele lapho bese niyawangcwaba enhla lapho eGibhithe enhla even lesethembiso enhla even laseKhenana ngephandle kweGibhithe. Ngako ngesikhathi ba Mose uyangena lomunye umprofeti lophefumulelwe wase uthatha emathambo aJosefa futhi wawathatha wawenyusa futhi wawangcwaba ensimini lefanako indzawo lefanako lapho bonke labanye bangcwatshwa khona. Wathatha indlela yakhe kanye nabo bonke labanye. Ngani na? Kwakukhona indlo letsite leyayikuye, indlo letsite lekuye. Akunandzaba. Anibeva bonke labanye bantu endasi lapho. Basho noma yini ngako. Yebo ke noma ngikuphi kulungile. Bawela noma ngikuphi nje lapho bathanda khona. Kodwa kwakukhona indlo letsite leyayikuye. Indlo letsite leyayikatse inembono lofanako nalo Job ebekanawo. Umbono lofanako bonke lalabanye lebebanawo. Akunandzaba kuthi lonke live lalicaba ngani kuthi bebendene. Loko kwakungakaphathelani ngalutho na Josepha. Loko kwakungakaphathelani ngalutho na Abraham. Na Isaka na Jakobe na bobonke labanye indlo letsite yayicinzethela kulelo live lesethembiso kwakubonakala kungathi buhlanya kodwa bebakufuna ngoba kwakukhona indlo letsite lekubo kujula kubitana nekujula ngaleyo ndlela nanamuhla kuwo wonke lokholwako kukhona indlo letsite kubo lecinzethela kuko akunandzaba kuthi beungatama loku lokwa noma lolokunye Kodwa kukhona indlo letsite lecinzethelako. Niyati ngale kwelithundile kungabakho. Kuthi kunelidolobha uMark neMendi walo uNkulunkulu. Niyati ukuthi kukhona indlo letsite lapho. Ngakho nicinzethela kuyo. Manje ngelusuku lebamgcwaba ngalo emathambo enhla lapho emakhulu eminyaka endlula. Kuthi ekugcineni ngalelinye lilanga sadalelwa indlodzana saphiwa umntwana. Neligama lakhe liyawuthiwa ngumangalisi, umeluleki, uNkulunkulu lonemandla, inkosana yokuthula, uyise longunaphakathi. Futhi ufika emhlabeni, futhi ufika ngendlela yemkhombe, asihlupheke futhi ehle sithundi. Kodwa indlo letsite kuye lebeyadi. Wema lapho anesiprofeto sinye lesiphuma eBhayibhelini. Wathi tsilitani lo mtimba. Futhi etinsukwini letintsathu umuntu ovusa futhi. Bekanguyena muntu kuphela lobekangasho lokho. Noma loyoke akhone kwenda leso statement. Noma loyoke akhone kusenda. Nginemandla ekubeka umtimba wami phansi. Nginemandla ekubuye ngiwuthathe futhi kunjalo. Emmanuel icobo lwakhe. Uthi ke ngesikhathi afa, uthi ngelusuku lwekufa kwakhe, bamehlisa esiphambanweni, uthi bamfaka ethuneni, uthi walala lapho kusukela ngalesihlanu sambaba, kwathe kwaba lisondo ekuseni. Ngalelo phasika lelimangalisako ekuseni ngesikhathi avuka futhi, nemphefumulo wakhe, wathukululwa emajele esihogo phansi ngaleya, lapho ayakhona njengesoni ngenxa yenu nami, ahamba ethwele tono tethu, kuthi asinike siciniseko lesiphelele. Akukho sizathu sekungabatha nhlobo kuniketha siciniseko lesiphelele wathi ngi ngoba wenda lokho umphefumulo wakhe walahlwa esihogweni ngoba bekasilahlwa bekayimbuti lesesulelo yelithesamenti lelidzala yona bebabeka tono tebantu etikwembuti lesesulelo bese bayayiyekela iye edlane kuthi iyofa Jesu bekangileyo mbuti lesesulelo lebekanetono tebantu etikwakhe kuthi walahlwa futhi waya esihogweni kuyohlupheka ngekuviswa buhlungu umtimba wakhe waya ethuneni kubhadala intsengo yekuvuka kwethu ohe waseke ngalelo phasika ekuseni ngesikhathi akhuphuka abuya ethuneni Lapho tinhlungu tekufa nesihogo yathi ingenakumbamba futhi ngesikhathi avuka futhi ngeliphasika ekuseni akavukanga nje kuphela kodwa kanjalo kweta Jobe, Jakobe, Abrahama, Isaka bonke labanye babo betha ekuvukeni kuMateyu emashumi lamabili nesikhombisa futhi babonakala kulabanengi nasetitaladini lapho loko kweluphawu lwebufakazi babo ngoba bebanendlo letsite kubo leyathi ngiyathi umhlengi wami uyaphila nakuwo wonke umuntu manje bebathi uNkulunkulu bekade futhi etinsukwini letitako futhi bosiyazi besayensi yetenkolo bebatolithola leli bhayibheli bebathi kuthi emadoda lahlakaniphile bekatolithola kuthi bekatofaka kuhumusha kwawo kulo kuthi bekatothi oh alisho kona lokho alisho kona lokho ngakho kukwenda kuqiniseke ukuthi emacebo akhe lamakhulu eminyakeni letako ayogcwaliseka lalelisisani manje sesivala inkonzo njengaseminyakeni letako ukuthi licebo lakhe liyogcwaliseka uNkulunkulu waniketha ubufakazi lobucacile kuko singalifunda bese sithi ngiyalikholwa lokho kwengcondo Loko kukholwa kwetihlakaniphi leyo yisayensi yetenkolo yengcondo kodwa kukhona into letsite lengetulu kakhulu kwaloko kunjalo akavukanga kuphela ethuneni kodwa wenyukela etulu wase uthumela umoya lwengcwele emuva wenyukela etulu futhi wapha abantu tipho wathumba labathunjiwe futhi wapha abantu tipho futhi namuhla emva kokuba tathi te science yetenkolo setigangele iBhayibheli emva kokuba tinhlangano temabandla setihlelile futhi bathi yebo-ke nguloku lesikuthi ngako labanye bantu bangcwatshwa ngaphansi kwendlwela isondo labanye balabangcwele sitogubha emathambo abo futhi siwalethe lapha labanye babo bathi sitokwakha indlu yokukhontela etikwelithuna lapho yena abethelwa khona noma lapho angcwatshwa khona sitokwakha indlu yokukhontela lapho bantu entweni lephathekako batama kwenta tindlo letiphathekako kodwa kulide nje akukho lutho kuko konke kungumbhetho nje futhi akukho lutho kuko kodwa kuvuka ekufeni sibili ngulabo labafe kanye naye labatelwe kabusha lonaloko nje kuthi ngathi kakhulu ngekukholwa ngiyathi umhlengi wami uyaphila nankulunkulu usebenta nalabo bantu netimanga letibonakalako nemiyalo lomkhulu lapha akhombisa kuthi wavuka kulabafile futhi akhombisa tibonakaliso netimanga letibonakalako nkulunkulu anibusise niyakukholwa na niyakukholwa ngenhlitiyo yenu yonke na asiphuthume ekhaya manje nidle ukudla kwenu kwasekuseni bese niyabuya futhi ngensimbi yemfica futhi sitocala kukhipha labafana banikete emakhadi ekukhulekelwa ngensimbi yemfica futhi kukwami ngithi manje ekuseni nemavi ekugcina kuloku lapha ngize ngiphinze ngibuye yona kanye impela inkosi jesu leyavuka kulabafile iyaphila namuhla futhi ingenda tona kanye nje letintfo letifanako njengoba yethembisa letibonakaliso leti titobaphekeletela labakholwako ngisho ngize ngibuye futhi naloku nje nikhishelwa ngephandle naloku nje nibidwa ngebuhlanya noko ukhona lapha kuwo onke emandla akhe nkulunkulu anibusise ngikhulekela kuthi nkulunkulu utonipha liphasika namuhla leningayuze nilikhohlwe kuphela nje uma nisaphila manje nine nithi ngabe umelene nabo labo bantu labaya emasontweni netiphambano letinkulu nakanjalo na cha mnumzane mnakethu leto tintho noma tingaba tinhle kangakanani kufana nje nekuthola naku le ngikucabanga ngalawo masonto lamakhulu wena uthi oh impela uma inkosi ingasipha inzawo lenkulu ngingakujabulela lokho kodwa naku kuhlatiya kwami kwaloko nike nacabanga yini ngikwehlela lapha etinkampaneni nemafemu nekwakha lesikhulu lesithi esitimela lesithwala abantu sinesikhumba lesilivukusi netitulo tonke itinhle lipholishiwe nehuthi linkulu ngetulu nekufaka bonjiniyela lapho singenasitimu sekusidonsa na niyabona na uvele nje kungeke kusisite nakancane ngingamane ngibe nemoto yesandla ngizawana thite inesitini lesithite kuyo kunekuba nako konke kwaloko beningeke nine na ngoba kukhona lapho utoya khona liciniso lelo ngako manje kalula nje khumbulani loko kuvuka ekufeni sibili indvo sibili wena uthi leyo ndvo ingathi ihambela yona ngaleya ingahamba kanjani na ufakazele kimi futhi ngiloko lesikwendile sifake sikhumba lesilivukusi etihlalweni sipholishe iwuthi sipholishe tifundziswa letinkulu kufundzisa ngesayensi lenkulu yetenkolo nekusebentisa emagama lamakhulu nje tindlo letinkulu labatitatishako kusichaza amagama busuku bonke lendela inshumayelo cishe labatoyitholela kuyethula ngakusasa ekuseni ngemavi lamakhulu lakhukhumukile kodwa mnakethu kimi loko ngumbhetho nginike kristu nginike luvuko nginike bufakazi enhlitweni yami kuthi kristu wavuka kulabafile loko kuyakucathulula kimi amen nginike into lengingayisho napawula wasendulo nalelo lelikhulu likamelo lelimnyama lelihleti lapho embi kwami njengemuntu losathe okufa kuthi angisesilo luswane kuthi ngiyathi kuthi njalo uma inhlitiyo yami ishaya ngiya ngakulelo lelikhulu likamelo lelimnyama lapho lelibidwa ngekufa njalo futhi ngalelinye lilanga iyoshaya kwekugcina futhi ngifanele ngingene kulelo gumbi lekufa nako konke lokus sato kufa. Kodwa ngifuna kusho naPawula lo mpostoli omkhulu lapho athi ngifuna kuMati emandleni ekuvuka kwakhe ukuthi uma abitha emkhathini walabafile ngiyophuma naye ngaleso sikhathi. Ngulokho lengikufunako kwathi yena manje ekuseni ngulokho ngiyambonga uNkulunkulu ngiyamathi emandleni ekuvuka kwakhe ukuthi ngiyathi umhlengi wami uyaphila. Lamehlo laphumbuthekile lelake laba impumbuthe selivulekile lo lomncane umtimba lomdzala lobuthakathaka cishe wemaphawondi lalikhulu nemashumi lamabili nesihlanu uyenza lapha bewu inyama ifikele etikwawo lenhlitiyo leyake yaba mnyama sono seyentiwe yaba mhlophe letifiso leti letativame kuthandza tindlo telive tifile eminyakeni lengamashumi lamabili nakubili leyendlula futhi seyivukile futhi manje nala mehlo lasathi okufa lengibuka ngawo ngibe nenhlanhla ngemusa uNkulunkulu kubona tishosha tihamba timbumbuthe tibona oh tibonakaliswe netimanga letinkulu nemandla aNkulunkulu. Ngiyathi umhlengi wami uyaphila ngiyakwati ngale kwesithunti sekungabata ngiyakwati umhlengi wami uyaphila. Amen. Ngalokuqhubekako sonke sikhathi noma ematomu ami adleka ngekhathi kwami noma lulwimi lwami lunamathela etindzebeni tami noma tibungute sikhumba tiwudla tiwuthetha lomphimba noma litshe lelithuna lakhiwa noko ngiyathi umhlengi wami uyaphila. Amen. Ake sikhuleke. Babe losezulwini siyakubonga manje ekuseni ngalokuvuka ekufeni.
Oh God.
Oh Nkulunkulu, ngake ngaba soni, ngiboshwe ngemaketane esono. Ngake ngaba sejele, ngetinkinga, ngivakashelwa netiphoko, ngesaba kufa, ngesaba kudibana nawe. Kodwa ngalenyelilanga, lenkhatimulo, nako kufika kuvuka ekufeni, kuvela kuloko. Kristu wavuka enhlitiyweni, futhi namuhla sinale siqiniseko lesi lesikhulu. Namuhla uphila ngalokuphakeme futhi siyakubonga ngaye futhi siyakhuleka babe manje futhi utobusisa letethameli letincane futhi sibuthene kwangathi umoya wakho loyingwele ungaphumula ethi kwalo nalowo bani nathi kule nkonzo letako nkhosi futhi kwangathi umoya longwele ungeta ube semkhathini wethu manje ekuseni futhi uphilise wonke umuntu logulako lokulesakhiwe siphe kona nkhosi. Bangathi labantu bangasuka lapha kuthi bakhumbule leli phasika kude kube phakathi. Siphe kona Nkosi. Kuthi bangathi emandla lamakhulu, kwangathi tingelosi letinkulu, leletagicita tasusa litshe ngeliphasika ekuseni. Kwangathi tingema tibe khona namuhla. Kuthi tigicite tisuse onke ematshe ekungabatha. Konke kwesaba. Konke kungevani kususe etinhlitiyweni tebantu. Siphe kona Nkosi. Kude umoya loyingcwele ukhone kwehla ngemandla lamakhulu. Uthi ube nekungena kuwo wonke umuntu. Siphe kona ngeligama la Jesu Kristu siyakucela. Amen. Asisukume. Wekucala kufela leli gcebo la moya longwele kwaba nguJohane umbhaphathizi kodwa wafa njengemuntu kwase kufika iNkosi Jesu bambethela washumayela kuthi umoya uyosinzisa umuntu esonweni lisa solo lopha ingati yebo livuta ingati lelivangeli la moya longwele lopha ingati ingati yabafundzi labafela liqiniso lelivangeli la moya longwele lopha ingati obase bagcoba Stefane ngematshe washumayela wahlaba sono wabathukuthelisa kakhulu bamphifita inhloko yakhe ekhathi kepha wafela emoyeni waphuma umphefumulo futhi wahamba kuyohlangana nalabanye lesicubu lesikhulu lesinikela ngekuphila kukhona Petro naPawula naJohane longcwele banikela ngetimpilo tabo kude leli vangeli likhanye bacubanisa ingadi yabo njengebaprofeti basendvulo kude livi laNkulunkulu leliqiniso likhulunywe ngebucotho kunemiphefumulo ngaphansi kweli-altari lekhala kokuyoze kube nini kuthi iNkosi ijezise labo labendele kubi kepha batoba abaningi labatonikela ngenkathi yekuphila kwabo ngoba leli evangeli lamoya longcwele nesikhulula lesibovu lisololopha ingati leli vangeli lamoya longcwele lopha ingati ingati yebafunzi labafela liqiniso leli vangeli lamoya longcwele lopha ingati animthanzi na sihlabela lelo culo lelincane ngoba siyakholwa ukuthi leli vangeli lamoya longcwele lisopha ingadi kuyindlela yekuhlushwa kuyindlela yekungaconzi kunjalo live alilati live alizange selilati live litonitonza kodwa manini sibinzi ngilincobile live abaliconzi kushunyayelwa kwesiphambano kubuhula kulababhubhako kodwa kukhona into letsite phansi enhlitiyweni yelikholwa lethi ngiyathi umhlengi wami uyaphila ngiyakwati ngale kwekungabata wonke umuntu utivela akahle na thanini amen manje chawula lome edute nawe uthi ayibongwe inkosi ayibongwe inkosi ayibongwe inkosi ayibongwe inkosi kuhle loko kuhle loko Sathani indzawo yenu manje ekuseni naKristu wavuka ekufeni sathani indlela nalaba ingcosana labathelelekile benkhosi kulungile manje ake sikhothamzethe inhloko tethu kwemzuzwana nje uthi manje khumbulani inkonzo emizuzweni lembalwa nje futhi siyacala futhi manje ngensimbi yemfica emakhadi ekukhulekelwa atokhishwa ngensimbi yelishumi inkosi ithanda emalungiselelo angaphambili atocala inkonzo yekushumayela itocala cishe lapha nje cishe ngelishumi ngiyethemba uthi nibe lapha ngaphambi kwesikhathi ngensimbi yemfica ukuthi nithole emakhadi enu ekukhulekelwa nalabafana batoba lapha bakhipha emakhadi ekukhulekelwa ngensimbi yemfica manje ekuseni kulungile manje phuthumani ekhaya uma nitokudla qhubekani uma ningadli nibuye ningakadli kudla kwasekuseni he sidla kakhulu empeleni ngako-ke nibuye nizilile nijabula inhlitiyo yenu ibe kahle kugcineni engqondweni yenu njalo lokho ngiyathi umhlengi wami uyaphila ngiyathi uyaphila insimbi tenjabulo tikhala enhlitiyweni yami ngoba wavuka nami ngiyovuka ngoba sengilungele kwesikhashana ngekwenzawo sivuke naye manje sihlethi endzaweni tasezulwini kuKristu Jesu manje asikhothamise inhloko tethu ndzawo tonke kulesakhiwo futhi ngicele umnakethu uBhila lomunye webelusi lapha umnakethu Tom Meredith ngimbonile emuva laphaya naye sitomsebenzisa enkonzweni kamvanyana futhi manje umnakethu uBhila uma angeta ngembili lapho wonke umuntu akhothamise inhloko yabo ngemkhuleko sitomcela asikhiphe ngemkhuleko kulungile umnakethu uBhila uma uthanda